Koro ng'iuru ane picha namba 15. Wuoini kanodok dalagi, ne pok ochopo e dala, to kata kamano wuongi nonene kapod oa mabor loka cha. Nyaka be ni wuon mare nosiko rango oko kang'iyo ni to ng'ama biro cha en ng'a. To kendo sano sano nochako ng'wech modhi matek moromone. Gikone wuode nokone, "Wuora, aseketho ni polo kendo e nyimi bende, kendo kone uluonga ni wuodi." Kende sano nogono, wuon mare nowacho ni jotich ni, "Kelu koti maler kendo manyien ahinya, kendo gi pat pat ma mondo orwaki." Ay, kendo mondo ket pete e lwete. Bang'e ne giwacho ni mondo gikaw nyarombo maler mondo giyang' kendo mondo gibed gi thuolo mar chamo chiemo maler. "Oh, wuoda wuoda, naparo nyathina ni otho, to oseduogo kendo ngima, mor ahinya." Nolal to kendo koro yude. Gikone ne gichako mondo gibed gi nyasi mar chiemo gi math. Wuode maduong' ne a e pap kuma notiye kanosetiyo odiochieng' mangima kendo nool ahinya. Kanochopo machiegni dharangach, nowinjo ka miel nitie kendo mor nitie ahinya e pacho. Nopenjo achiel kuom jotich ni, "Ang'o matimre dalawa ka?" Achiel kuom jotich nodwoke ni, "Oh, owadwa oseduogo kendo wuoro osenego rombo maler machwe ahinya kendo wan gi nyasi mar chiemo gi math kawuono ahinya." Owadgi nobedo mokech ahinya kuom wach makama. Nowacho ni wuon mare niya, "Higni gi duto asebedo katiyo matek kod in. To kinde gi duto wuonwa asebedo katiyo ni matek ahinya. To pok kata nyadiel achiel pok iyang'ona mondo wacham kodi. To kendo wadwa mathinni osedhi mochodo mometho gi pesane moketho pesane gi mwandu duto mane imiye. E to koro kubiro to iyang'one chiemo mapoth mondo ucham kode. Nang'o?" Ay, wuon nodwoke niya, "Nyathina, kinde duto in koda. To gimoro amora ma an go en mari. Onego wabedi, wachiem, wameth nikech owadu mane otho osechiero ngima." Nolal to kendo koro yude. Kuom yuwe ariyogi, mowete, inichal gi mane kuomgi? Wuoyi matin manoneno ni noselal kendo noseketho kendo nokwayo ng'uono kuom wuon mare. Wuongi kendo nochako rwake kaka wuode kendo. Nyasaye wacho ni kwakwero marichwa kendo kwafulo gi dhowa kendo wakwongrenwa wegi, ong'uononwa kendo rwakowa adier kendo. Kendo lwokowa kuom richo duto gi chilo duto. Nyasaye dwaro ni mondo wawe richowa duto mae piny ka kendo gitime maricho gi gik mae piny mondo waluw bang'e kendo mondo watine. Nitie jomoko madhi ir Nyasaye kendo giwacho ni giweyo yoregi machon, bang'e kendo gichak giduogo e yoregi mayande gitimo marichogo. So in iparo ni dhi kuom padri kata kuom dhi e kanisa kendo ae bang'e iwacho ni mano rom. Osiepna, mano ok en kwedo richo e yo makare.